ndani. Beka Bakari, msalimie Kasonga.
Pendo halipimwi, halipimwi kwa mizani. Pendo halipimwi, halipimwi kwa mizani. Najiwaza na mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Najiwaza na mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Mtakereka mchana usiku, mtapanda vita gali, mtahesabu miaka na siku, lakini hatuwajali. Mtakereka mchana usiku, mtapanda vita gali, mtahesabu miaka na siku, lakini hatuwajali.
Mama dede mshua,
mshua.
Unasi mama dede mshua,
mshua.
Unasi mama dede mshua,
mshua.
Unasi mama dede mshua,
mshua.
Jemedari Masoya. Nyanyua baba, nyanyua, nyanyua, nyanyua baba. Director Musa Chunga. Taka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Nye mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Inasima madede mshua, unasima madede mshua, unasima madede mshua, unasima madede mshua. Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Nadunda dunda naye, mtazidi kuwa kera. Nana tanua naye, urezenu tantarira. Nadunda dunda naye, mtazidi kuwa kera. Nana tanua naye, urezenu tantarira. Yako we kisonoko kiramba ukoko. Mna talk talk too much, mna wivu of course. I'm surprised so much, mna teseka because. Mna talk talk too much, mna wivu of course. I'm surprised so much, mna teseka because. Mnataka ni achane na yeye, mnataka ni gombani na yeye, mnataka ni achane na yeye, mnataka ni gombani na yeye. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia mie. Acha ni wakere kisha muteseke na roho mbaya zenu. Acha ni wakere kisha muteseke na roho mbaya zenu. Na nitawakera ure tantarira. Na nitawakera ure tantarira. Lolota lishindu na zizi lake. Ndo hivyo. Mkurugenzi ya Miss Buha, mzee wa viwango, msalimie meneja Saidi Kesi. Mudi K Usha Family. ganda anda, anda, anda. Oh, mwendo mzuri sana kwa muru watu na kwenda pa, pa, pa. Sema pole ni nye.
Pole ni na
pole ni pole ni.
Hatu
wajani kabisa.
Pole ni
pole ni pole. Sema, 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 sema.
Akina to Tanzania.